I show you how to do this, son.
Hey, 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 oh yeah, yeah. Hey, 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 oh yeah.
Hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Si lazima do.
Si lazima do.
Oh, si lazima do.
Enjoy ya maisha.
It's another MC with an MSC. I show you how to handle the business. This stay true. Wana unijua na jua pana chimbika. Wale tashkuga ukifong tunaibika. Najua biashara, faida na sara. Na siku zifanane ila leo kuna kulala. Banjo, tinga bro. Sazi nasogea uswaze kusudo. Complicated kishenzi, mechi mpaka nyuzi ya jinzi. Kama zoswazi so what intole nzo. Lazima weki boko wa muzi wako. Renji biti, zote zinafika disco. Tulizike jiji, daiwe karufiji. Wakaila kinomo, tasema nelewa. Mage bize, ngoma na noga tinga usulize. Demu na mtaka yuko na mwanake jikaze, jikaushe. Si leo ni fimbo mbali, tujifanye hatumjui asije tuadibia shuhuli. Gangsters don't dance, they boogie man. I show you how to do this song.
Sata jiri la leo ni jame, nji wato ni juwe ya. Sina kitu la leo ni jame, waka wato ni juwe ya.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Si lazima do.
Si lazima do.
Si lazima do.
Enjoy ya maisha huu.
Ay, take more.
Hello there, be happy. Whether you get money you no get. Hello there, be happy. Make you no send anybody a thought. So make you live your life and forget your sorrows. Enter the place like say to Baba Deya. East to West we be African kings. Let's stay together.
Sata jiri la leo ni jame. Nji wato ni juwe ya. Sina kitu la leo ni jame. Waka wato ni juwe ya.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Si lazima do.
Si lazima do.
Enjoy ya maisha huu.
Yes, I am. Bitch, na kida kutuma chips paka madu. Please, let us every chick fix in a valu. Sina hela ila bring fire. Steams na kida sony move fire. Fire, hayani, yes, I am. Pata wanga mwisho hapa kuna kulitaya. Kwa kutaba sam. Hata kama maisha ni magumu ya na type. Pia kama sima time. Please, kuja chukwa sam. So puta subida, ila kwa na damida. Ude simina jam.
Oh yeah, apa au bagi. What a family, on the left and the right when he army. I don't level what a sound, what a family. Hey, don't cut again and do yaki master. Kuni michana wa trash your data. Hey, like gangsters, don't dance, the boogie man. I show you how to do this song.
So that you did alone, it's a bang. And you want to need you, hey, yeah. Sina kitu la leo ni jame. Waka wato ni juwe ya.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.